waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
tobanaan kun oo sano diinta austreeliya waxay ku salaysnay dhaqamo ay haysteen dadkii waddanka ugu soo horreeyey ee degganaa. waxayse taasi isu beddeshay masiixiyad markii yurubiyaanku ay soo degeen waddankan qaybtii dambe ee qarnigii 18aad. waagaasna wuxuu dalku intiisa badan ahaa mid masiixiya, sidaas waxaa yidhi Ditoresa Renean Parker oo sharciga ka dhigta jaamacadda West Australia.
So the settlement had a chaplain who was authorized by the state and paid by the state. But as our colony developed, it initially became very clear that Protestant Christianity or the
goob kasta oo dadku degaan waxay lahayd baadari masiixi ah oo dawladdu qortay mushaarna siiso. Laakiin markii maamuladii dambe ay dhismeen, waxaa caddaatay in madhabta masiixiyadda ee Protestantku aysan ahayn diinta kaliya ee dadka u badan ay haysteen. Runtii waxaa markiiba diinta ugu badan noqotay madhabta katoolika ee islaam masiixiyadda iyo weliba diimo kale sida lutheranka, methodista iyo presbyterianka oo iyagu kordhay cod xoogana yeeshay. sidaas daraaddeed dawladdu waxay aqbashay inay diimo kala duwani jiraan isku midna ay tahay in loola dhaqmo. marka 1901 dastuurka federaalka waxaa lagu qoray nidaamka cilmaaniga ah, taasoo u ogolaanaysa codadka iyo aragtiyada diimaha kala duwan inay ka wada shaqeeyaan bulshada dhexdeeda. Neil Foster oo ah professor sharciga ka dhiga jaamacadda Newcastle ayaa sharaxaya.
The founders of Australia incorporated into the federal constitution a provision called section 116 which sets out the rules that the commonwealth parliament
aasaasayaashii Australia waxay dastuurka ku dareen qodob lagu magacaabo 116 kaasoo dhigaya in sharcigu leeyahay baarlamaanka federaalka ah ma sameyn karo sharci aasaasaya diin, marka ma yeelan karno kaniisad qaran, sidoo kalena baarlamaanku ma farigelin karo xurriyadda diinta. dawladda federaalka iyo kuwa gobolada waxay aqbaleen mabda'aas guud ee xurriyadda diinta ah inuu qayb muhiim ah u yahay bulsho weynta Australia. Dr. Renee Parker ayaa sheegtay in nidaamka Almaaniga uu u ogolaanayo dadkoo dhan diintay doonaanba ha haysteene inay si xora u caabudaan wax kastoo ay aaminsan yihiin.
Secularism in Australia says is if you want to express your religious belief as to euthanasia, as to terrorism, as to marriage laws, as to abortion.
waxa nidaamka Almaaniga Australia uu leeyahay waxa weeye, haddii aad doonayso inaad diintaadu waxay ka qabto ku cabirto arrimo ay ka mid yihiin in qofku naftiisa uu goyn karo si loo yaqaano euthanasiyada ama argagixisada ama shuruucda guurka ama ilmaha haweenku ay iska soo ridaan, xaq baad u leedahay inaad aragtidaada diimeed ka dhiibato. laakiin aragtidaadu kama muhiimsana tan dadka diimaha kala haysta ama qof aan diinba haysan. diimaha sida buddhismka, islaamka, hinduismka iyo sikhismka waxay Australia ka jireen bilowgii qarnigii 19aad. Osman Rane awowihiis wuxuu ka mid ahaa muslimiintii u horreysay Australia yimaada.
I'm third generation Australian Muslim. My grandfather came from India in 1901 and my great-grandfather.
waxaan ahay jiilkii saddexaad ee muslimiinta Australia. awowgay ayaa ka yimid India 1901-gii. marka waxaan dalkan deganayn waqti dheer, diinteenana waanu ku dhaqmaynay intii awoodeena ah. siyaasadii White Australia policy oo macnaheedu ahayd inaan dadka aan cadaanka ahayn loo ogolaan ama lagu adkeeyo inay dalka Australia yimaadaan ayaa socotay muddo 70 sano, waxaana la soo afjaray markii Australia ay noqotay mid ay degan yihiin dad dhaqamo kala duwan wax yar kadib dagaalkii 2aad, iyagoo dalka ay yimaadeen Yurubiyaan, Aasiyaan iyo dad ka yimid Bariga Dhexe. Australia weli waxaa u badan dadka haysta diinta Masiixiga oo 103% ka ah shacab weynaha guud, sida marka la eego tirakoobkii u dambeeyey ee 2016. Katoliga ayaa ah ama madhabta katoliga ayaa ah madhabta ugu badan masiixiyadda iyagoo dhan 23% shacab weynaha guud ee Australia. Dr. Parker ayaa sheegtay inaysan la yaab ahayn markaas in qayimka masiixiyaddu ay shuruucda dalka Australia dhex gashay, mana ahaa ayay tiri mid haboon maadaama diimo kala duwan sida Hindu, Buddhism iyo Islaam ay ku soo badanayaan Australia oo ay 100% tiro badan hadda ka yihiin lahayn taasina ma jirin ayay tiri waqtigii federation-ka oo shuruucdeentooda badan la sameeyay hoggaamiyaha One Nation Pauline Hanson ayaa dhawaan ku baaqday in la mamnuuco jalaabiibta ay gashadaan haweenka muslimiinta qaarkood iyadoo buuq ballaaran uu ka dhashay markay iyadoo jalaabiibtaas xiran ay la gashay aqalka senatka ee baarlamaanka Australia Dr. Parker ayaa sheegtay inay tani tusaale cad u tahay xurriyad qowlka iyo xurriyadda diinta ee Australia
So if they believe there is an aspect of your religion which is not compatible with the way they see the world operating or they believe needs to change, then in Australia they are free to criticize.
Markay aaminsan yihiin in diintaadu aysan waafaqsanayn sida adduunku u shaqeeyo ama ay aaminsan yihiin in wax laga bedelo, Australia ayay joogaan xaq ayayna u leeyihiin inay dhaliilaan oo diintaada eedeeyaan. Laakiin adna waxaad xaq u leedahay inaad diintaada difaacdo adoo ku doodaya inay diintaada waxba ka qaldanayn marka labada dhinacba xor ayay u leeyihiin inay aragtiyadooda kala duwan dhiibtaan Dr. Parker ayaa sidoo kale sheegtay in xurriyadda diinta aysan ahayn tan ugu sarreysa ee mar walba sharciga guud ee waddanku uu ka sarreeyo
So for example here in Australia we have the age of 18 as the minimum age for marriage and while some religions may permit or even encourage
Tusaale ahaan dalkan Australia qofku ma guursan karo hadii uu san 18 jir ahayn ama da' ka weyn diimaha qaar ayaa soo ogol guurka da' yarta ka yar 18 dadka qaar ayaa u arki kara in xurriyadoodii diimeed lagu xadgudbay laakiin Australia waxaanu niri waxa ay jira khatar ah in qofka dhalinta yar xuquuqdooda wax loo dhimayo hadii uu guursado ama loo guuriyo iyagoo aan qaan gaarin dadka haysta diinta islaamka ayaa Australia ka ah 2.6% sida laga soo xigtay tirakoobka u dambeeyay ee 2016 Osman Rain ayaa sheegay inuusan wax dhibaato kala soo kulmin markuu ku soo korayay magaalada Brisbane inkastoo uu qiray inay diintiisa hadda mucaaradad ballaaran la kulantay laakiin guud ahaan wuxuu qabaa in Australia ay ka jirto xurriyad diimeed
You can practice your religion freely and as long as in a moderate way it's accepted wholeheartedly by most Australians
diintaada si xor ah ayaad u haysan kartaa oo ugu dhaqmi kartaa hadii si qun yar socda ay tahay oo waa loo ogol yahay waana mid ay Australiaanka si aqlabiyada u soo dhaweynayaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS radio app booqo sbs.com.au/somali